Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Jam wali sakiraɓe onon e bisimlale journal Studio 80 gillal ngal luure segu nuhun jireto ɓoggi jandega fandu haala Mamadou Sama Seku. Ñalaaɗe fewde torraji dow rewɓe puɗɗan aljumaare hannde noko e 5 novembre 2022. Yo wattuma holta wiide mben torraji yogaji taykama ley nokkuji kewɗi leydi ndi. Banngal darnugol golle ONG ŋaji ɗi France daranni jawle mum mbeno ministre France sikuniɗo gollidal hakkunde leyɗe holiti wiide ministre kaɗo Agna e wi kanko debbo o kabar muɗum matete sanne ley gurdam jamaare. Ardiɓe pellel dokkoɓe kabaruji Mali gaɗi mbiyen kawrutal ñande alkamsare nde yalla memde haala yeddugol sereji yoppitere banggal yeddugol kabaruji ley Mali. Ɗi woni semme kabaruji amen hannde men bertin aljumare noga e 5 novembre 2022. Bisimilla sakiraɓe. Hitande fof nogoje novembre yo wattu janngol hoore immadraji ñalaaɗe fewde torraji mbiyen du rewɓe li adunaru ndu sisle hikka woni timminde torraji fewde rewɓe e surbaɓe li alhaali weltere wakkati le Mali ɗo fuɗɗugol golleji ɗi bantinama wonande laamukoɓe ɓe. Mbeen wultama wiide ɗiɗo torraji lullirɗi VBG yo jaati hakkika le leydi men ndi. Immadraji laamukoɓe e ONG ŋaji e tawede fof kanko Mahamane Baba Kunta wonko heɓani keɗe festango Ousmane Niali Bouli e Sita Sidibe.
Torraji gatteɗi fewde e rewɓe ana hulɓini to Tumbatuto, hay ɗum wonna ko holliti wiide humaniɓe hakkeji rewɓe wonɓe ley o région. E wi Fatmata Arbert iwde lewru janvier yettade lewru mai hitande 2022 ɓe limti torraji gaɗaɗi dow rewɓe ko ɓuri 1,500 ley ndi gendi.
Torraji watteɗi banggal rewɓe seme muɗum satti ne hitande 2022 go'o muɗum laafi deƴerne hewtine rewɓe hewɓe torraji caggal muɗum torraji jogaɗe ɗum ana hewtine rewɓen faali gaaley to ɓe hursina ƴuwde seme muɗum momni hikka li gelle mawɗe ɗen
ley wuddu leydi meɗen ndi. Hewɓe anda service mo kan yaade ley muɗum sini torra waɗama dow muɓɓen. Mariam Guindo sage femme maîtresse gonɗo duwansa politi e service mo himɓe mbawi yaade ley muɗum dow kabaru muɗum e ley ndi gendi.
Debbo fumo torra hewtina ana hani yewde doctorore ko ɓuuri ɓattade tewtana ñownirto. Soɓe yettigen ɗe doctoreje doctoreɓe hani hewtideɓe nokkuje toɓe hani faaɓede no yaawiri.
Hollitinde wiide o immadara fanda muɗum yo hollitinde jamare nde e selgol yangoji fewde e rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe ɗum jokkina fa 10 lewru décembre waroru ndu.
Ɗiɗo torraji ne gaɗa ɗum fewde yimɓe loƴaɓe to sikaso to no mbiyen rewɓe mbiyen yangol watte dow rewɓe e wi ardiɓe guɓɓal maɓɓe ɓe darna lamkoɓe fiide dabare haybude mbiyen yimɓe loƴaɓe. Ndenno kanko Harouna Traoré hoorejo men yimɓe loƴaɓe sikaso wonko hanni keƴaɗo amen Christian Dakou keɗana fayistango Fatoumata Mayga.
Ley laamu sikaso ga yimɓe hewɓe ana tampi dow torraji powtiɗe rewɓe. Ko woni kabaru loƴaɓe haddu yimɓe joyon goni komin ji ɓe tiɗalla o fewte muyen ka lugolngoji ana gondi e waɗede fa yimɓe ɓe ande ɗum projet kesono joni fu min puɗɗi golle o. Allah e mballoɓe min miɗen mbawi hinnade golle o saabu ɗum golle puɗɗuɗo fe ko ɓooya. Miɗen gondi e golle o jamma ila ñalawma fa min jiya yimɓe ɓe tiɗalla ka fewte muyen yalla e ɗum heɓene jogala.
Sakiraɓe toto haklaji moddu kabaraji mon banggal bemba amen Facebook ade Twitter. Caggal ko ONG ŋaji mbiyaɗe leydi France darani jawle muɗum haɗama gollirde kanko ministre leydi France kominiɗo gollidal hakkunde leyɗe holti wiide mimsiti men kaɗo Agna mbiyen mbawɗo jaati wadde hello e ley gurdam jammare. On wattu goto médecin du monde gaɗo immadraji kewɗi le sar leydi Mali holti sindantan fo no ɗiɗo immadraji kanko Juliet Kourbaly wonko heɓene kadi fayistango Ousmane Niali Bouli.
Men nani mettimi ndu e nder dabare nde kanankoɓe laamu hakkundeji Mali ɓami. Ɗum yo haala Catherine Colonna ministre kominiɗo hajuji France gonɗi sella ko hollite ley communiqué goto alalbare 23 novembre ndu. Ley mum o darti e ONG ŋaji leydi France tabo e nder dabere kanankoɓe laamu hakkundejo Mali. Caggal ɗum médecin monde ONG mo leydi France paabotoɗo darni golleji muɗum ley Mali nde gollide ana faabo himɓe gawo Bourem Menaka dow kabar hukkasindini banggal cellal. Illa joni to gawo to jamare nde ana wemba. Horeɓe docteur en gom e ley gendi ndi ana anni joddade ley yontere warore fa piya dabareji kesi no kani wadde. Menaka horejo autorité intérimaire alaga aga sali ene mimsi e nder dabare ɓamande ley wattumo himɓe Menaka rafindenago mawɗo woni dow muɓɓen. Kanon o holliti wiide gouvernement o ɓami aadi dawtude torraji ko watta dow jamare nde yalla ana fiya dabareji no paabirte. Ɗum waɗi alalbare nde ley batu ministre en.
ɓeydorade faama doctoraji mbiyan ali gollide yoppitere golleji dokkoɓe kabaruji li mali wonno fanda kawrital ngal landini ardiɓe pelle dokkoɓe kabaruji mali landini ɗum woni maison de la presse kamɓe haruɓeɓe benmi haalaji sériaji kesi ko dokkoɓe kabaruji e kaña ɗum fabaji fewde e mabɓe kanko horejo maison de la presse bonjugu dante holti wide e andal makko kay wokkat juuɗo o mbiyan jed yiddugol sériaji mbiyan hakkika kay wala toon tafol deno onko hanni ɗum e kanko hanni jarere mayga hanni ɗum keɗɗan foy sanko sitan sidiɓe
la liberté d'expression
gollal journaliste en yata caggal sériaji yogaji ɗum saabi hannden so meɗe tewta heɓude kabaruji yettede leydi fo e maggal muɗum min matele o watti wi torra fo hewti journaliste le gollal muɗum somin mate hono ƴittorraji mais fiyan dabireji fo honono journaliste en rentinte le golleji mumen feyso journaliste en yeehi nokkuje to laamu wala hono nokkuje laafi deƴere dabire an hani fiyede yalla ɓe feyti a golleji mabɓe di pati torra fo hewtaɓe ɗum ko hollita le charte gollal journaliste agudu ga kulle jogade antoon so journaliste waɗɗum ko yeddata ɗi sariyaji laamu taƴo saria ndu ana wawi tongude o journaliste ma sariyaji gollal journaliste ndu ana wawi natata saabe tongude o
journaliste
yewtere meɗe hertande mbiyan dossier 10 de la semaine ɗum ne yewtere yontere nde fa hannde du kabaru wuso woni ndenno to sika sutoto kabaru muɗum ne wi sanne rewɓe e worɓe fof na hinni kabaru muɗum resugol oɗo wuso woni tiɗɗalla e wimaɓe astas diara wonko heɓene kadi fa sanko oumaro bagolo e fatoumata mayga
ɗo luumo medin ɗo camion ngaji ana keewi pep cakuji massa ko ana e muɗum ko ɓuuri camion ji nogay ana daari ɗon bakki berté yo goto e cottoɗon massaku
doɓe bo burkina kanama
masako burkina won ka ko ɓuuri hewde fof sika so remete ko woni tiɗalla ka min mbawa sottude masako o e sago amen saabu ɗum wawa resede masako o yiɗa nangue sa resi fa ɓuuri yontere fo ɗum bonan miɗen corra jagotoɓe kañum e ndu naɓan ɗum nokkuji goɗɗi wakkati joni o kilo mum ana e ɓuuɗi sappo ka so ɗum tiiɗi miɗen cottira kilo mum fu capantati e joyyi so ɗum yalti fa heewi miɗen mbawi sottude kilo mum ɓuuɗi jeɗɗi na ɓuuɗi jetti
so ɓami faɓe jippini ɗiɗo kamioji rewɓele ɓe anni pili nokku o ana kebbina cakuji 5 kiloji mariama diara o goto laamiɗo ɓeɗo rewɓele
min gaɗa ñalawma o fo hebbininde cakuji masako min gatta ɗum le camion mo jeton ɗo o so min teliki e golleji masako min puɗɗan golle pompitaire
kamɓe jo en camion ngaji ɓe eɓe jooɗi eɓe domti nokku o eɓe kaybano worti mamoutou famba yo goto e sarsoɓe ɗon camion ji ɗi
min naɓan ɗum kay bamako fa yettade dakar camion fo ana wawi ɓamde ko yata ton ngaji capanɗe jetti min gon tiɗalla ka sanne saabu saate a tawan masako o fo ko boni hande le camion o cakuji deɓe masako woni hen mi won gollidowo am dukanɗo nabɗude hono mum
caggal muɗum eɓe jogui tiɗallaji ko nayri banggal noɓe kani resirde oɗo masako noon fedde ndeɓe noddirton conseil régional ɗo sigaso ɗo hollitiri wiide kanko docteur soumaila traware goto e laamiɗo ndeɗo fedde ndeɓe noddirta conseil régional o wiɓe gondi e darnude usine ngaji ɗiɗi noɓe kani waylitirde ɗiɗo ñamduji
pour la patate douce
ko masako ko miɗen gondi e waddude kaake gollirɗi mbaylitoji masako o ɗo e lebbi ɗiɗi garoji ɗi min puɗɗan golle o wela tawe yimɓe sénégal kañum e maroc garata hoyɗe masako o ga no yaafiri jaaha mbaylitoya ɗum wande ɗum biski na ñamduji goɗɗi kasi tilo gara sorri tamin ɗum kasi ko woni tiɗalla ka yimɓe jiɗodira gollidata
l'union qui fait la force
miccitiɗen wiide ñalawma hannde o ko yaata usine ngaji nogay ɗum conseil régional o wi darni le ngallure nde ɗiɗo usine ngaji ana wondi e woyltinde toon mangoroje e pomme de terre e ko nandi e muɗum ɗum ko Aissata Diarra heɓini studio tamani sigaso
banggal figol ballo ɗum woni mondial quatar 2022 mbiyen leyɗe ɗiɗi goɗɗe runde afrique mbasi kenyan mbiyen suisse sofi cameroun 1-0 gana ɗum portugal fi ɗum 3-2 ɓen fa hannde holtinde wiide runde afrique kay heɓay kaw e ley ngal ɗo kawtal yama ɗum heeɓe hannde saabi leydi sénégal e quatar no hani memodirde e ley ñalawma o sakiraɓe andon wiya ɗokkatten e kabaruji ma hannde mbiyen betaku o ndenno andon duno aljumare hannde timmata yewtereji amen gilla mbiyen ngallura sego sakiwara micitino wawi sade fof ta dow bembal amen 3w.tamani.org maɗu noddon jamo 37321 ɗo seeɗa yewtere meɗen nogas yewtere meɗen sukaɓe hannde ana yoɓi domen yambere nogay novembre hetanago cukako le annaru ndu ndenno sisli hikka woni wattande hakkillo hakkeji sukaɓe en ñoɗo ñalloma waɗi ben fana muɗum yo haybude sukaɓeɓe wi UNICEF waɗe ɓuuri millioji ɗiɗi sukaɓe jaata école saabi alhaali ndennago le sahal e wuddu leydi ndi kanko Lali Tangara wonko heɓen keɗan fo sango Oumar Wagolo e Fatoumata Mayga yo en ñalle jaam.
Kay lewru novembre won ñalawma keƴƴanaaɗo haqqeji sukaaɓe le adunaaru ndu kanko Yusuf Bagayo goo gooto e kumniɗo kabar yirminde haqqeji sukaaɓe le leydi ndi o wiɗo mandiɗo ɓe gonde wadde immadraji yalla sukaaɓe an totte haqqeji muɗum en.
Cette journée est relative.
Ñalawma o ana fawi dow kulleji kewɗi ɗi gatteɗi ley leyɗe ɗe dow teddinde hakkeji sukaaɓe kañe e ndenago muñ en. Sariya joƴƴinama dow ndenago sukaaɓe kañe e pelle kewɗe golloɓe dow kabaru ndenago sukaaɓe leydi Mali ndi kañe e mballiɗoɓe mum fu ana gondi e wande dabareji no ɗum huncente hoore.
Avec ses partenaires
fedde UNICEF nde yo fedde faaboton no sukaaɓe wori le leydi ndi kanko keɗan ndeɗo fedde le leydi Mali ndi o wi wayde ndenako woni le nokku o ko ɗum laatiki sababu so sukaaɓe hewɓe keɓata janggude l' école keɗɗemo kanko Andrea Bertera o komo sifi dow hen.
Ɗum e tawede fuu hakkeji sukaaɓe fuu koƴƴanaka hoore fedde UNICEF kañu e gollidoɓe mum ana sullini jande sukaaɓe ley lewru juin hitande 2022 ko ɓuuri ujunere kañu e temere jeɗɗi école woni ko udda. UNICEF holliti wiide ko ɓuuri million ŋaji ɗiɗi sukaaɓe e duuɓi mum e mbarata hakkunde duuɓi joyyi fa yettade e duuɓi sappo e jeɗɗi goni ko ngala e école
fedde humanine kabar hakkeji sukaaɓe le leydi ndi ɗon tawa kanko Samba Diallo goto gonɗo ley ndeɗo fedde o wi ko heewi an haaɗi haqqeji sukaaɓe yarde yesso ñalloma hannden o faa ko nayri bangal ndenago kañe talkaku
ley Mali kulleji kewɗi katta jande sukaaɓe ɗo wawi wiide talkaku rafi jande kañe fina tawa yogaji ONG ŋaji ɗi ngala mballa laamu o ka ONG ŋaji kewɗi dow kabaru ndenago sukaaɓe gollirata
to mottito wayde jande sukaaɓe ɗum laatiki sababu so woɓɓeɓe nayri bangal guuɓe ɗe noon kanko noddirte Aissa Tamboura keƴaɗo sukaaɓe to mottito hollitiri wiide
ɓe mballamin dow kabaru jande sukaaɓe mottiga en saabu ɗum bataka sanne rafi ndenagu kañe du école ŋaji kewɗi goni ko udda ɗum watta so sukaaɓe mbawa jangoyde ɗo enna sembe e doole sukaaɓe hewɓe dokkira malfaji
to gawoto sukaaɓe wonɓe tonɓe kolliti nimse muɗen sanne ɓe mbi hono yeruɓe mabɓe uddaɓe ton e kasoji ɗi sariya muɗen wattake law kanko Oumar Yacouba Touré omo haaja avocat en naɓe toon humniɓe kabar hakkeji sukaaɓe
miɗen mbawi wiide hakkeji sukaaɓe ana kuncana hoore nokku goto dum ɗe mbawi wiide kuncanaka hoore saabu haalaji kaliteɗi ana keewi fu ɓura nde talkiɗi moƴƴinete kasen sukaaɓe hewɓe goni ko uddali kasoji ɗi foyi haala taƴugol sariya mabɓe haalataki ɗum nde miɗen darda laamu o ɓe gaɗa dabari no jingonoɓe sukaaɓe gollirata fa ɓe keɓa yoppitede yalla dayan ko gaɗini ko e mum en.
Fedde ndeɓnodirta ONG NRC wi ko ɓuuri sukaaɓe ujunaji temedere e capannayyo en jettoon ñonguitiɓe kañen goni ko ngala talki jibinirɗe ñalawma hannden o